nezwe limi liqinile azanyazanyiswa uthu isihlalo sakhe sobukhosi simi siqinile kwasendulo wena ukhona kwaphakade imifula iphakamisile uJehova imphakamisile ubuholoba kwayo iphakamisa ukudwayo for uJehova ophakeme unamandla kunokuholoba kwamanzi amaningi kunomukutuma olwane ukukhaza kwakho uqinile kakhulu ungcwele buyinele indakho Jehova ze kube kade
Mawuko 94:1 kulungu mpindiselo Jehova kulungu lwempindiselo ukha